sirikyusa ebyaddala yaggwa wekka owulira omulala kimanya abalala katyakobakulimba be bantu baffe balimba kulwokutaano bagamba lwali kusanga lwali kusanga layira ne mukya katonda omukwano nze wonteketya jangu tugende mbale mpapula kwebye nkugambo nsimbi saluti nga lutindo wandika na sentimita
owomukwano nze wanchekecha jangu tugende mbale mpapula bye nkugambo nsimbi saluti nga lutindo wandika na sentimita ampalana mbalane mbalana mbalane nafuna baby zebanange nafuna baby
nga mpalana mpalane nzi ampalana mpalane anti mfunye chi baby nange mfunye chi baby
anana oya takuchagweja wampate enguzi nalinde ayogere bigamba batwaula babinyoze mbatulite inze nkwagala binji nkumatira binji mukwano isogera binji isogera binji nende kubaje inze wandaga binji wandaga binji mukwano Erangize binji chikwatulide Bamba da bamba damba Itwala mpola ama jeko tega wamba Idaba mkwano zuzo ruka Zeno zuzo mfuka Mkwano kuo wanda
Ampala na mpala ninzi Ampala na mpala ni Anti mfunye chibaby Nangi mfunye chibaby
Ampala na mpala nese Pala na mpala ne Nafuna baby Zeba nange nafuna
Bamba damba ntwala mpola amaje kutega wamba Uwumukwano zunzo mvuga eno zunzo mvuga mukwano gwowanda
Bamba da bamba damba ntwala mpola amaje kutega wamba Idaba mkwano zunzo mvuga eno zunzo mvuga mukwano gwowanda
John Black African boy Mr. Ayabash Ayabash Kapike kasente Ayabash Ayabash